Wild Bossy Kucharo. Ichini chimbi Kucharo.
Wizzy baby.
Wizzy baby na mula.
J Cash.
Wizzy.
Let's go.
Dating in Afiki za limit. After yunshi kwa sila I mean it. Zine wa mushe ziva nyimbo lili. Tigelo mba mahatu jump on the remix. Niki siku kusi ya baka muya yae. Sinye so kusi la baba wale. Sineko pushing I weka mama. Baka chenzi peze pa mwamba. Never seen it beauty ye ulinayo. Diwe na mayo pawa na mayo. Mumu sebo bagai diwa mahalo. Atichiwa mana wako chalo. Nipaseko chance nfake pa probation. Ukafuna service to my location. Bamba to bamba ukukuma occasion. Nikokola pofulu museveni.
I don't know
neighborhood J-Mod.
But you make me wanna dance.
Why is it?
Wandoa, it's your vibe. Wandoa, it's your vibe. I don't know how to dance. But you make me wanna dance. Wandoa, it's your vibe. Wandoa, it's your vibe.
Yekuletele salamu ingombe fo. Nama ekisi bobeba mweneko. Dema pange file chitika paso. Gaba wela kubeba tigigo. Baliwe wonda penanga dandi. Daluba na shikwata po 5. Iwe na temu wano kuchire nesi. Yolo benge saba mini nikisi.
Pretty Angeli. My baby akomode mi
Wandoa.
Pretty
Wandoa.
Angeli.
Wandoa, it's your vibe.